extendedbeats.com.
Palipo moshi pana moto cheki shisha. Hapa toshi kwa mtoko feki pisha. Lona pochi ene nota wezi shika. Usini choshi meni boss meche kwisha. Nakani rose rose nita grafish. Niki lenga shoti skos pa survive it. Nenda mos mos so kwa cast bish. Sina rose talk simpi chasnich. Squana passport wala passport. I'll be like Kim Jin nika crowd codes. Nataka kuwa mimi, ah, bass forge. Hauna code, piga chin, naitwa landlord. Hakuna mganga zaidi ya mungu wa chenu shamba shikaji. Sijitie gundu kwenu pamba naji. Kaza kamba, weze kuwa njaji. Kenge hawi mamba kwa kukesha ndani ya maji.
Kiwa hebebe, hawezi hustle kama mimi.
Hawezi
weka meka chini. Mzee sifumbi macho singizini. Vyebe ya cheweka na vyo mivya nini. Ole, 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 ole. Cheese, cheese, cheese. Ole, 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 ole. Cheese, 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 cheese.
Mr. Jiquez at your cocks, boss. Kona sipendez, rusha bass poch. Mambo, yote kwa socks. Dudu bongo duki na mzao zam coast.
Umaskini so dhambi japo so jambo jam. Wapati manzu kwa una jambo ya ndo baste.
Mini mjesh kwenda rest yoni kiss kid. Bila cash how we fresh how we wears lit.
Baby girl next time you come in please. Attack nearly short come a Kennedy. Ukona desperate disease. Lemendo ile dangerous remedy. Lana sijapewa kutwa ni nombiwa na mama. Kinipa miadi heo mena chukua tuwa chanya. Na sijawai jivika umasi. Makuzi ya faindo mana baba taifa alficha CV.
Ukiwa hebebe,
hebebe.
Hawezi hustle kama mimi.
Hawezi
weka meka chini. Mzee sifumbi macho singizini. Vyebe ya cheweka na vyo mivya nini. Ole, 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 ole.
Cheese, 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 cheese.
Ole, 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 ole.
Cheese, 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 cheese. Today, they ask how I'm doing. Now all is a kwenda cast nye, I'm Joey, I'm Koi, I'm Koi Koi, da from Foy. Ramba mpina meusi kachui.
Fresh up to death, me no king, I'm a queen. Better take a bow whenever I'm coming in. Hata wakisema mina zidi tuku win. When I hit that stage, I wanna budi kusing, ah.
More music on trendybeats.com.